പെട്ടെന്ന്
Jimmy X double six.
Come on, my zoo, I come and meet you. Ninja condo in London, meet you. Na squeeze in a quenda, come on, bedui. Ata toke kutana viwanja.
Jifanye, come on, enjoy. Come on, enjoy.
Jifanye, come on,
enjoy.
Come on, enjoy. Jifanye, come on,
enjoy.
Utashanga. Utashanga Mweza kusina mabawa ila napa Mundo wa papa Pakita kita Kovu kidogo usha jiona shuja Nasema go go go
Ale ale ale
Pata burudani zaje
Mtoto atandali
Nasema go go go
Ale ale ale
Pata burudani zaje
Mtoto atandali
Kama maziwa kumeni joy Nje kondo ila Na kwenda kama bedui Hata tuki kutana viwanja
Jifanye kama unijoy Kama unijoy
Jifanye kama
unijoy
Kama
unijoy
Jifanye
kama
unijoy Nipe tena
Jiwasali
Nipe tena Kunifatilia
Kakanyaga mdudu kakosea jia
Misumari vidonda meumia
Kakanyaga mdudu kakosea jia
Sasikia kinachofatia Mamivya kichambunga kuna kukusaidia Angalia kwenye idunia Ata ukikunja mungu ndo engineer Nasema go go go
Ale ale ale
Pata burudani zaje
mtoto atanda